Ministry y'ebyobulamu etegeeza ng'abaana 26 ku buli 10 bwe bakonziba olw'endyembi ng'entabwe eva ku butaba bwa mmere entuufu gye bagwanidde kulya ate oluusi n'efumbibwa na bubi. Emmanuel Ainebyona ayogerera Ministry y'ebyobulamu ategeezezza nti ebitundu 10 ku buli 10 eby'emmere eweebwa abaana bato kiba na biriisa bigwanidde ekiviirako bano obutakula bulungi n'okufuna endwadde ezeekuusa ku byendya. Ainebyona okwogera bino abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire oluteekeddwa ba Global Alliance for Improved Nutrition Gain ne Ministry y'ebyobulamu okwogera ku nteekateeka z'omwoleso gw'ebyendya ogw'ebyendisa Expo ogw'okubaawo ng'asatu omwezi guno okutuusa nga lumu omwezi ogujja e Lugogo.
Wadde Uganda tulina emmere mu bitundu ebitalimu bimuna, tukyalina ekizibu ky'okulya bubi oba n'abaana abamu nga balina okukonzebwa. Ngabo obutundu 26 bw'abaana balina ekizibu ky'okukonzebwa. Ekyo tetugezaako okulaba ti nga Ministry y'ebyobulamu eyavuddeko twatongozeza kaweefube y'okulaba nti tusomesa okwetoloola eggwanga abantu bye balina okukola okulaba nti tujjako endyambi